njye sinyambesha ubaza abanzi bakumbira uko neye cya gihe wabonaga nkonje na kime byari urukundo gusa n'ahantu na hamwe nahera ubyo abaye nkoko rose n'uwatukaga naje niruka nari narabuze uwamera
Kuba